another one. I beg you, oh, 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 oh. Ambassassini, oh, 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 oh.
Addicts on the track.
Baby, you're like a fan, you're like a pupil, you're like a camera. Yaka lanko kambeko, yaka lanko kwateko, yaka lanko labeko. Every night and day. Oh baby, you're my number one. Sidi na mulala guava singa yo. You're my number one. My baby. Paroho, na mopenda, lakini nilipata. Saondoka, aliwacha mapicha zake, chini ya piru. Na leta tu baby sofa. Niliulizana, nilifanya nini, alafu, nifanyaje. Girl, I miss you, siwezi kudanganya. Girl, I miss you, siwezi kudanganya. Girl, I need you, siwezi kudanganya. Girl, I need you, siwezi kudanganya. Yeah, you know I love you. Simara, omu kwa nugu nina. Mapenzi gonina, omu kwa nugu nina. Ebirungi byo nina.
Nakumisi sana, nakupenda sana. Usiku na michana, baby, nakupenda sana. Monday to Sunday, nakumisi sana. January to December, nakumisi sana. Sitaki kuku, sitaki makol. Sitaki SMS, nataka wewe. Nikuhone physically. After that, baby, opati haga. Nikupati uchumi.
Baby, atala kafana nyeke wendeke la kupilu te kamala. Yaka langu kambiko, yaka langu kwateko, yaka langu labeko. Every night and girl, I miss you, siwezi kudanganya. Girl, I miss you, siwezi kudanganya. Girl, I need you, siwezi kudanganya. Girl, I need you, siwezi kudanganya. Paroho, na mupenda, lakini nilipata. Saondoka, aliwacha mapicha zake, chini ya piru. Na leta tu baby sofa. Niliulizana, nilifanya nini, alafu, nifanyaje.